This is a tour for Uganda. A winner man praise again. Radio Sun Production. Michael Wilio Mazibo singira sabu nefeza. Yobuga kabyo nabya bule. Sinza yesu kabaka. Yama nyebyange. O singira sabu nefeza. Yobuga kabyo nabya bule. Sinza yesu kabaka. Yama nyebyange.
Natambula kumacha kumali. Bambi ngano nyavu yambi. Chana kusalaba yamba. Waka chalo kwe basala kasukulu prisi bame katataka nonyeza mchi watu ngama zina yali mukama ya yamba wetwa sabanga matumbe wote era insonga
mazimu singira sabu nefeza. Yobuga kabyo nabya bule. Sinza yesu kabaka. Yama nyebyange. Onsingira zabu nefeza. Yobuga kabyo nabya bule. Sinza yesu kabaka. Yama nyebyange. Tolina kwera bila wotude. Tunule mabega chofude. Chechiti banze chemu wade. Nze chemu wade.
Onsingira zabu nefeza. Songa lwaki kusinza obuyinza nekitibwa kambikuwe abangere kambikuwe tunakusinza tunakwebazanga emisana nekiro teri kwebakanga. I'm gonna praise him with all my heart. Ela God, you are my God.
Mazimu singira sabu nefeza. Yobugaga byonna byabule. Sinza yesu kabaka. Yamanye byange.
Ono anwanira, abalaba aba wangula, intalazi wangula, abamu nebaduka, mukama unasobola, tewali kimulema. Yadinga tolina sente, nga tolina zikalina, nga tolina majja mukama sobola, muganda wange. Toti onasobola, mukama kuwanguza, mukama asobola.
Yes, I'm sorry.